daddy vikipanga. Tamu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilekeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo,
ikamate sana, ikamate yo.
Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama unaitaka ikamate yo,
ikamate sana, ikamate yo.
Zama ndani gizani baba, mwiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipo. Vilo na check you na marinate, I am your type and you can relate. Come let me give you a little taste, later me and you participate. Joni ongeze, ikamate usilekeze.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.